baby. Allo, 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 kipenzi.
Oh, kipenzi.
Allo, 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 my baby.
Mama, mama.
Allo, 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 kipenzi. Manike, allo, allo.
Baby, allo.
Tuna nisikia.
Tuna nisikia.
Allo, allo.
Oh, mama, mama.
Nisi, my dear.
Nimekumisi sana.
Manike, allo, allo.
Nile angoma nile egeke na kosandije. I'm so crazy for you, sweetie. I miss you, my baby. Angoma nile egeke na kosandije. Nitunzie tamu yangu,
tamu yangu.
Wenda fungu langu ukesho kiomba Mungu.
Ipate nirudi ubavu wangu.
Unavyo deka deka we, unavyo kata kata we. Siyo sili ume ni kamata we. Uja nite Kenya mina cheka cheka we. Ah, Mwaniki Wane, I miss you sana. Na kukumbuli leno, sikia hiyo. Shiko njige jebitile, totivo nile. Angoma nile, egeke na kosanije.
Hapo, hapo, leo mpaka chini, leo mpaka chini. Kuniatia kisukuma, na legetindama. Papa moja se big boss, producer cash dat. Ongwa kogoku wa olaga, batifula.
Shiko njige jemitile, totibo nile. Angoma nile, egeke na kosandije.
Wamekubali huduma, hawana namna.